ukhona into yakudala yasendulo engizoyenza with one of the stalwarts the legends zomculo kaZion alibongwe igama lenkosi ivumeleni bantu basemgungundlovu ngamukele ubaba ureverend Vusi Gama
Jesu wangiyakuthanda ngiyazi ungowami Jesu wangiyakuthanda ngiyazi ungowami Jesu wangiyakuthanda we Jesu 주수함에 성기야 에워 응고하면 배 Yeah.